Take five now.
Take five now.
Take five now.
Take five now. Wanashangaa kirema na wakimbiza, hawanitaki ila nishang'ang'aniza, na si waachi na zidi kukandamiza. Asemetani wamekubali kwamba mimi ni so, nitafika mbali nizidishe flow. Hawanati tena wale jona cho. Samata, samata na wafunga gogo. Nataka tena, hai, nataka nini, hai, hai. 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 Inyesha wameyatimba vumbi taruka, wajanja wanasanuka, washamba kina washuka. Na hii haina kufeli, songa karibu ni kupe ukweli. Nisha piga makina ngoma, mami dudiko baka sikeli. Ila mambo tu ya megoma, hao wadau ni matapeli. Wanope wangarafasi kijiwe nongo Tom na Jerry. Tunao ni wangarafasi, soma garasa ni majokeli. Kigoma mwisho wa deli, mkite kifala mtafeli. Asante kwa mashabiki wanaonipa kila la heri. Pole kwa wanafiki wanaosifu kwa kukejeli. Muda ndo umefika tutabomba na kuwatunza na kuzomea, kisha nifanye siasa mle kuimba nikigombea. Ewanatita wanyosha. Nataka tena, hai, nataka nini, hai, hai. Nataka tena, hai, nataka nini, hai, hai. Nataka tena, hai, nataka nini, hai, hai. Nataka tena, hai, nataka nini, hai.